combination sounds.
Wengine wanakesha wakiwanga, lakini mina kesha nikipanga vina. Wengine wanakesha wakidanga, lakini mina kesha nikisaka jina. Wengine wapo semu za hatari, lakini mina kesha nikisali na Mungu. Wengine ndo kwanza na divinjari, lakini mina kesha kusubiri majibu. Mina kesha iwe nusu siku ama mkesha, kupanda na kushuka kwezi pressure, havito acha mpaka siku nawezesha. Watu wengine kama mimi nilivo, na watu wa chini na wafanya wawe level. Na hivi ndivo maisha yalivyo, so tunakesha yani vile ipasavyo.
Asubuhi mchana, jioni usiku wa manane,
mina kesha
don't stop,
iwe nusu siku ama mkesha.
Asubuhi mchana, jioni usiku wa manane,
mina kesha
don't stop,
iwe nusu siku ama mkesha.
Tuna kesha, kesha, huku tunapiga mishe, mishe, ele,
mchana wamepoa, usiku wanakesha ele noma. Watu wametoka makazini, usiku wanakula steam pembeni ni kuku na nyama choma. Wale wenzangu tu wa vilabu, chitoko chibuku cha bibi babu. My brother many wengi wanakesha klabu, waso pendo sumbufu utakuta pabu. Na mama anakesha kwa mkesha, anafunga kwa sana mpaka chakula. Upanda kiume sasa punguzeni pressure, kunjweni mioyo acheni kukunja sura. Siwezi acha kumshukuru baba, mana yeye ni muumba na mwenyezi. Hata kama usawa unakaba, wachawi wanakaba, achana na hawawezi.
Asubuhi mchana, jioni usiku wa manane,
mina kesha
don't stop,
iwe nusu siku ama mkesha.
Asubuhi mchana, jioni usiku wa manane,
mina kesha
don't stop,
iwe nusu siku ama mkesha.
Tuna kesha,